njagala ombulira amazima, ombulira amazima, ebinuma mpitadde ku lupapula kuno. Oba tushita tushite, baby kwerese, onkuba nnyo ku mutwe nze. Tobaako na kyonnimba, kubanga ebintu byo bijjudde mu katemba. Omaama obufere n'obulimba, njagala kubuka mu kitimba. Kiruma nnyo ngoli takuliko, takuwera ku kajiiko, bakuteeka mu lukiiko. Takuwera kukajiko, takuteka mulu chiko.